Starbeats Records.
Starbeats Boys.
Don't touch us on the beats.
Amechukua moyo wangu mini konde mazima. Huto nanywa bia, yani nazima mazima. Niongeze pombe, mengine siwezi kusema. Mwanzoni alisema ananipenda sana, huko kijitapa kwa mashoga zake amepata bwana. Sasa leo napigwa dana dana, nilifosi mipango ya kesho leo. Tumeniona kimeo, umedata na wenye mapenzi leo. Vitu vyote wanakupa ungale. Nanywa bia, yani nazima mazima. Niongeze pombe, mengine siwezi kusema.
Sasa useme nini na uliapa utaishi nami? Kapu mecha tupu metupa jiwe gizani. Mapenzi mchezo gani? Nimpende nani? Kisu changu butu kwani hakina thamani. Hey, help us, chuchuchu, loju umenacha bila msada chuma kutu. Kwani wapikosa, nyumba mariposa, bado natafuta. Kwani mina nkesho itafika.
We unale. Nanywa bia, yani nazima mazima. Niongeze pombe, mengine siwezi kusema.